Yahaya sura sappo aya jawe didi yaki chappande didi e go'o. Yesu woni gainaako boddo. Gam non Yesu fuddi wi'ibe, e mi wi'a on gonga, min woni dammugal baali. Fu artube an warki, be wi'ibe, be tetobe, baali din bo kettindanaaki be. Min woni dammugal, fu tokkiddo to am natti hisai. O nattai, o wurto, o heba ko o marorto. Gujjo warai tan gam wujja, wada war hore halka. Min bo mi waroyi, gam tokkirbe to am keba yonki, be keba ki kewiki. Min woni gainaako boddo. Gainaako boddo e hokka yonki mudum gam baali mudum. Neddo ko chaado durngol, na o jeydo baali din. To o yi chafandu e wara, o alai baali din o dogga. Chafandu ndun nangadi, sankitadi. O doggay gam o koccaado durngol wala ko wannimo e baali din. Min woni gaynaako boddo, e mi andi baali am, den baali am e andi am. Nonno nyaako am andiri am, non andirmo mi. Mi hokki yonki am gam baali din. E mi wodi goddi baali din gala nder hoggo ngo'o. Dole mi wadda di kanjima. Di kettindanto hononde am, gam non di ngartai ornde go'o, gainaako go'o. Ko wadi nyako ammo dow e yidi am, kanjum woni mi hokkai yonki am gam mi fuddita mi hoccaki kadin. Wala ittanaydo yam yonki. Min e hore am hokkataki. E mi wodi bawde hokkukuki, den e mi wodi bawde wartirikiki. Dum kanjum nyako am wi'iyam mi wada. Se fero tirol natti hakkunde Yahudan ko en gan halaka. Dudbe nder mabbe bi'i, e mo wodi ginnol o kangaado. Gam dume kettindanto dommo. Woppe bo bi'i, ka hala na dum ka neddo godudo ginnol. No wadata ginnol wawa wumtinki bumdo. Nder ayaje de janguden do, en nani no annabi Isa wato Yesu almasihu dauti famtinki yimbe be pama e misalu dum o hokkibe dow gainaako e baali mudum. Gam be pama misalu dum boddum nder aya jawe didi, Isa almasihu wato annabi Isa tokkini be seise seise gam be pama misalu dum o hokkibe dow gainaako e baali mudum. O wiibe, e mi wi'a on gonga, min woni dammugal baali. Ma'ana, annabi Isa wato Yesu almasihu woni dammugal ngal Allah wadi, ngal bi Adama hebirta nattuki aljanna ko wuro Allah. O wi'i, fu artube an warki, be wiibe. Den, baali din bo kettindanaaki be. Ma'ana, fu annabo en fewre, majjinaybe himbe lawol Allah. Ebe don bo wiibe, baali din kettindanaaki be, ma'ana yimbe jabaay ekkitinol mabbe, gam be koolaaki be be annabo en gonga. Amma annabi Isa tabbitinani be wiiki, hanko woni dammugal nattirgal wuro Allah wato aljanna. Aya jaweenayi o wi'i, min woni dammugal, fuu tokkirdo to am natti hisai. Annabi Isa e tabbitinana en do o, fu koliido mo hisai diga kiita Allah garayka nyalde jango. Gam kanko Allah wartiri dammugal gal bibbe Adama hebata kisndam diga hakke mabbe e kiita Allah garayka nyalde jango. Gam non fu koliido mo hebay nattuki wuro Allah. Fu mo holaki mo bo halkay der kiita Allah nyalde jango. Annabi Isa wi'i, gujjo warai tan gam wujja, wada war hore halka. Ma ana gujjo do, sheitan, koirai do bibbe Adama, yara be halkere nder hite jahannama. Sheitan no koirai bibbe Adama, selna be lawol Allah, gam o yara be halkere nder hite jahannama. Amma Allah liloi annabi Isa der duniyaru ndu gam hisna bibbe Adama diga hakke e kita Allah garaika nyande jango yaaki wuro Allah wato aljanna. Annabi Isa wi'i min bo mi waroi gam tokkirbe to am keba yonki maana be keba joddaki e Allah ha abada der wuro mudum wato aljanna. Amma sheidan no joyrai bibbe Adama e wada be ngada hakke be shala lawol Allah yaaki halkere der kita Allah. Amma Yesu Almasihu wato annabi Isa hanko o dammugal nattirgal wuro Allah. Aya sappo e go annabi Isa dauti wiki yimbe be min woni gainako boddo. Gainako boddo e hokka yonki mudum gam bali mudum. Nombo annabi Isa hokkiri yonki mudum o yari kita hakke meden dow gafangal. Kita kanuka enen bibbe Adama be hakke njara gam o hisna en enen bibbe Adama diga hakke meden e kita Allah garaika nyalde jango. O hokki yonki mako o yari kita Allah en battudu meden enen bibbe Adama. Gam non fuu koli domo hisai diga kita Allah garaika nyalde jango. Allah yafoto hakkeji mako o hitata ko mo nyalde dargal amma o hebay nattuki wuro Allah. Annabi Isa holli fero tirol hakkunde gainako boddo e koccado durngol. O wi koccado durngol wala ko wannimo e bali din. To o yi ko halkata bali din o doggay gam o hisna yonki mako. Gam na kanko jey bali din gam non bali din gannaymo yonki mako tan wannimo. Amma gainako boddo daroto gam hisna yonki bali mudum. Nombo annabi Isa wadani bi Adama o hokki yonki mako o yari kita hakke bi Adama gam bibbe Adama heba hisuki diga kita Allah garaika nyalde jango. Bandirao am afami dum Allah hokkuma afamu dum der bernde mada. Annabi Isa wi e andi bali mudum boy andi dum. Onon tokkube annabi Isa on andi annabi Isa boddum. Annabi Isa e andi on boddum. Annabi Isa wi e mi wodi goddi bali di ngala nder hoggo go'o dole mi waddadi di ngarta ornde go'o gainako go'o. Maana e wodi yimbe be kolaki annabi Isa to be nani habaru mako be kolake mo be ngarti ornde go'o e kolibe mo. Hanko boni gainako mabbe. O wi bali am nanay hononde am. Bandirao am ko anana hononde annabi Isa. Ko anana ko annabi Isa wiyatama do. Ajabi ko annabi Isa wiyatama do. Bandirao am sepama wiki annabi Isa e yiduma na setta. Hama o hokki yonki mako gam o hisma diga hakke mada e kita Allah garaika nyalde jango. Ajabi ko annabi Isa wadamma. Annana hononde annabi Isa nder ayaje de. Ko de hononde sheddan nanata nder bernde mada e yoiruma e haduma tokkuti lawol Allah gam kisa. Annabi Isa wi bali mudum e nana hononde mudum. Maana ebe njaba ko owii, ebe tokka ko owii. Gamnon, kam ebe kisai, bebo keba inatuki uro Allah wato aljanna. Aya sapo e jowe didi. Annabi Isa wii, ko wadi nyako ammo dow e yidiam. Maana, ko wadi Allah jomirao lilo itomo e yidimo, kanju mwoni. Mi hokka yonki am gambali din. Maana, mi hokka yonki am mi maya gam bibbe Adama heba kisindam diga hakke e kita Allah garaika nyalde jango. O wi dum kanjum nyako am wato Allah jomirao wiyam mi wada. Wato mi maya gam bibbe Adama heba kisindam diga hakke e kita Allah garaika nyalde jango. Nde yahudanko en nani halaka se fero tirol natti hakkunde mabbe. ɗuɗɓe nder maɓɓe mbi'i, emo woodi ginnol o kaangaaɗo, ngam ɗume kettindantooɗonmo? Ammaa woɓɓe bo mbi'i, kaa haala naa ɗum ka neɗɗo gooduɗo ginnol. No waɗata ginnol waawa wumtinki bumɗo? Diga ɗon en nani feerootirol natti hakkunde maɓɓe. Nder ko o wi'ata, woɓɓe e ngiiramo kaangal. No waɗata o hokka yonki maako? Ɗume woni ma'ana ɗum? Ay ka haala an haala kaangal. Ɓe paamaayi ma'ana ko annabi Iisaa ekkitiniɓe ɗo'o, e ɓe ngi'amo o ginnaaɗo. Haa maa e ɓe mbiya yimɓe, ngam ɗume kettinantooɗon o ginnaaɗo? Ay haala maako kaaka walaa hoore. Ammaa woɓɓe nder maɓɓe nde paami ma'ana ko annabi Iisaa ekkitiniɓe, ɓe mbi'i, kaa haala ka annabi Iisaa meti ɗo'o, ka ɓurii sembe ginnaaɗo ko gooduɗo ginnol. No waɗata neɗɗo gooduɗo ginnol wumtina bumɗo? Lallay o neɗɗo naa o ginnaaɗo. To ni o ginnaaɗo, no waɗi o waawi o wumtini neɗɗo danyaaɗo bumɗo? Kamɓe kam ɓe njaɓi, lallay annabi Iisaa hanko woni lilaaɗo Allah, kisnoo ɓii Aadama diga hakke e kiita Allah garayka nyalnde jaango. Ngam non ɓe koolii annabi Iisaa, ɓe njaɓi fuu ko o wiiɓe ɗum goonga, ɓe ngarti tokkuɓe mo. Se ko wala haa hannde annabi Iisaa e wumtina ɓerɗe yimɓe, ngam ɓe paama lallay hanko woni kisnoo ɓii Aadama diga hakke e kiita Allah garayka nyalnde jaango. Bandiraawo am an nanayɗo, an nder nde yeɓre ngonɗa, an nder yeɓre kooliiɓe, annabi Iisaa woni lilaaɗo Allah ngam hisnuki maa diga hakke maaɗa e kiita Allah garayka nyalnde jaango, o yaarumaa aljanna, koo bo an nder yeɓre gi'ayɓe ko annabi Iisaa wi'ata ɗo ɗum kaangal? A yi'a ko annabi Iisaa wi'ata ɗo ɗum haala meere, haala ka walaa hoore? Bandiraawo am, sey paamaa wiiki, annabi Iisaa woni gaynaako boɗɗo, kokkuɗo yonki muuɗum ngam ɓiɓɓe Aadama heɓa kisndam diga hakke e kiita Allah garayka nyalnde jaango. Annabi Iisaa woni gaynaako yonkiiji meeɗen. Fuu tokkirɗo to maako, ma'ana fuu kooliiɗo mo, heɓay yaafuye hakke e kisndam diga kiita Allah garayka nyalnde jaango. Ngam non, e non Allah waɗi annabi Iisaa warti dammugal aljanna. To naa kanko bo walaa wongol laawol ngol Allah waɗi ngol ɓiɓɓe Aadama heɓirta nattuki aljanna. Annabi Iisaa e tabbitinana en wiiki, hanko woni mo Allah wartiri dammugal ngal ɓii Aadama heɓirta nattuki aljanna. Bandiraawo am, ngole laawol tokkuɗa? A dow laawol ngol Allah siriyi ngam ɓiɓɓe Aadama heɓa nattuki aljanna ko wuro muuɗum, koo bo a dow laawol halkere nder hiite jahannama? Laawol ngol Allah waɗi ngam ɓiɓɓe Aadama heɓa nattuki aljanna ɗum go'otol. Hangol ngol bo woni Iisaa Almasiihu. Ngam non taa tokkake ngol laawol a hisay, taa wanyiingol bo a halki. Laawol halkere bo ngol go'otol, hanjum woni neɗɗo wanya tokkuki laawol ngol Allah sirii ngam hisa. Ngam non bandiraawo am, sey nyumaa dow ɗum,